Hello, where do you come from?
Malo kovala tai.
I come from Cape Town, and you?
Ndingela ekaba wena.
I come from the township, but I live in town now.
Ndivela elokishini, kodwa ngoku ndihlala edolophini.
Is your home far?
Lekode ikhaya lakho.
It's a good place. My family still lives there.
Yindawo intle usapho lwam lusahlala apho.
I come from Cape Town.
Nemvela eKapa.
I live in the township.
Ndihlala elokishini.
I live in town.
Ndihlala edolophini.
My family still lives there.
Usapho lwam lusahlala apho.
I am going home.
Ndiya ekhaya.
We come from Cape Town.
Sivela eKapa.
Where do you come from?
Uvalaphi?
Faulala.
Wehlalaphi?
I come from France.
Ndilele eFrance.
Where do you come from?
Usukaphi?
Do you live with your wife?
Uhlala nenkosikazi yakho.
I am from Port Elizabeth.
Ndilela eKhaya.
We come from Johannesburg.
Silela eGoli.
I come from England.
Ndivela eNgilani.
I come from Cape Town.
Ndisuka eKapa.
I live with my husband.
Ndihlala nomyeni wam.
How are you, Lit? How do you live?
Uphila njani?
I live at Newlands.
Ndihlala eLilands.
I come from Newlands.
Nivela eLilands.
I come from America.
Ndivela eMelika.
Who do you live with?
Uhlala nabani?
Do you live with your wife?
Uhlala nenkosikazi yakho.
I come from home.
Ndivela ekhaya.
I live at home.
Ndiyahlala ekhaya.
I live in Guguletu.
Ndihlala eGuguletu.
I live in Cape Town.
Ndihlala eKapa.
I live with my husband.
Ndihlala nomyeni wam.
I come from home just now.
Ndilela ekhaya.
I have come from mother.
Ndilela umama.